bali kubanga tuuliza kanyomero kekano akasera kekano langa metugini na yaba gini bafe okuva kusomero nganayenga liya international libaita Rainbow International School Mama sense of love
nangi mfanyo so kupasana
mwini mcheyo
tulivuru unji da
muka kalabia
yuka samanyi
pigena mcheyo
bitambula bulungi
omuliza yali esibye okulira kuri nyaliyo
erinyaze Elizabeth Wakiro nsomesa luzungu
era
nsa okubeera wano na
madam English oyinamu oluzungu amoti
ekirungi fe no tuli ba Luganda
totideyo
wajja tukwasiza tukoze ensobi
okay yali esa tumaki
jamaki zina tosonja wano wasobeza wano funye wano tofunye
mu wawo natwe sinyo kubanga tetu kufunye uko olwalero bulijjo tuulira Rainbow International School ugamba mamu baba basangibwa wa
nga tusangibwa ekansanga off Gaba Road walumwaga matuva tuli lukuli nanganda tuli au wakati kansanga ne lukuli nanganda erinya Rainbow International School
kakati Rainbow International School chandia uluchiche ina kusinzira kumasomera amalala
esomero lya fe tuli enyumirizamu
wewao
lwansonga ntino twewayo okusomesa abaana b'eggwanga nabo bonna mukama baba atuleetedde abazadde baba atuleetedde ne tubasomesa tulina abaana abava e Buyindi tulina abaana abava Eritrea tulina bannayuganda be basinga mu bungi mulimu n'abazungu kale kwegamba tusomesa abaana abava mu nsi yonna
bwe tuli ya international tulina amasomero wano agaliko international naye nga mutuufu tegali international gashigambo bachipa bachigambo bachitekako akati mama mutambulira ku
nsanyise eliloko nyo
anje abazadde abamba maibwe bate kakagambo international baba balinga abagenzi Bulaya akati mwe mutambulira ku curriculum ya chikati
tuli ku curriculum ya Cambridge tukola tulina abaana tusomesa abaana okuva ku myaka ebiri kutuusa ku 18
Nsomeno
ya Cambridge na ye waliwo n'endala bagita BTEC Business and Technology Education Council na ye yo ekitongole kiyitibwa Pearson kye tuleetera omusomo ogwo
kati okuleke BTEC ng'omwana wange ali mu P4 agisoma
secondary
mwina primary nembera ne
secondary era we kanabana myaka ebiri netwambuka okutuusa ku myaka 18
era byonna biri wamu awo
kujjako nti nafsi zino recently twagulawo essomero Bugoloobi
ate eryo likola litya
anti erya prime erya nursery abaana ab'emyaka maka myaka ag'etaano mukaagaawo
gemuyita alias
lwansonga abazadde olumu oku nga kizibu wana okuva obuddo n'alya osale ekibuga otuuke lukuli nanganda omwana omutuuse ate kumuwenda okomewo omukime gwama kino katulekewo essomero eriri wakati awo omuzadde aveeyo abenga talina kusala kibuga
kati olumu tunulira abaana abato okuva ku myaka emeka
emyaka ebiri
paka emeka
myaka etaano
kati abo mubagaza ki muba mbokolera ki musoke mutubuli kubanga myaka etaano wane waffe tuba tutandika butandi
P1
naye mwe mugambe mutandika
kuva ku myaka
muba mubakolera ki ekyenjawulo ekirya
abaana bayiga mu kuzannya bayiga of course bayiga okwogera ne bayiga okutabagana ne bannaabwe ebintu bw'ebityo n'abanga bw'anaatuuka okuyingira mu ssomero ate ddene omuli ate abaana abangi
mubuyigiriza nokozesa nga gye bakozesa mu ttooyi
ebyo byonna mu ebiri
kati era abaana bo kati tebalina kye baleeta okujjako akasente kemuba mubasabye
kasente ako
koka baka Samsung kwa mbri doka tande koka ke
koka tani
so vete fesi
akasente kawa kamala akasente kawa kamala yabana balina babala bidida tebabe ilabo kano mrundi no gumu
mpulira
so nebafune ntandi kwa enoji nebavao nebasobola ato okudja kukampa sene ndala enene
ok nyo tuchagina maso na umchala Elizabeth okuva mua Rainbow International School tuko miyao mama na ye nganjagala otanye walwe chibuzo chibuzi waba zada avanji waganti omano mule tamu international school nina kubanga msoso ukulaba msao yangi nti bwana amalako wano nino kubanga mwongela yo mawanga gaba zungu nti okumuja wano chiringa kuja generator masanyalaze gajja kujako generator kuteka ku power ntabamu bale melero ku switchinga ne bigana na afuna mawo obuzibu kiri kityao
awo kankudde mu bwindi
we
wawo bobo omwana osala wo somero chi yoyagala omutwalamu era olina okubanga olina kyolubirira mu maaso eyo kakati bobanga omwana omulese mu international school era obera ne vision ti no mwana wangu no wava wano banjagala agende bwati ne bwati tekitegeza nti alina genda mu masomero ga abazungu tekitegeza nti university alina genda bulaya ayinza okusala wonti no nayo manyi eno ye system gye njagala omwana wange asomeremu bwana amaliriza mbadde njagala oba asomeko ku Strathmore e Kenya wano kumpi si wala naye nga ajja kufuna bajja kumusomesa bulungi
bajja kwatagana na bino anti nkwatagana jembuze
naye tulinayo n'abaana abavudde mu international school naye omuzadde n'agamba naye omanyi njagala asomere wano mu Uganda n'amutwala ku CU omwana n'avaayo n'asoma na nebafuuka abasawo uwo baloya aba ebintu bwebityo kati kwegamba kiba nti nina ekirubirirwa kyennina
nina omwana wa mukwano gwange alimu senior 5 naye ngeno wansabudeyo nga alimu international naye saawe eno mama obuzibu bwayina omwana amugamba tabitegeera tebyakwatagana bulungi yeekoza bwekoza obaddala abatabitegeera tebikwatagana
awo ekyo ekibuzo simanyi bwe nyinza kukikuddamu bulungi kubanga omwana simumanyi naye mukulaba okwange abaana batendekebwa n'oba nga wonna w'olaga oba osobola okwasaganya ebyokuyiga temuliimu nti kubanva mu international bwe nzira mu national sisobola kujayo tubadde n'abaana abavudde mu national school nja nakankoweye ekyokulabirako waliwo omwana yavega yaza yamaliriza esfo naye nga bwana atuuka ewaffe nga bwana ajja mu international system kubanga tamu zaffe tezikwatagana naye nabanga yali alina ebintu ebimu bye twali tusomye kakati nga alina okubikwasaganya naye yafuba n'abikwasaganya ebibuuzo n'abiyita yava kuba ebibuuzo ebyaffe bijja mu May June kakati yali akoze ebiri ebya November December kakati najjawa ni May June naddamu ata akola ebibuuzo ebirala yabiyita bulungi nnyo mwana muwala n'ayitamu era bwe yamaliriza n'afuuka lawyer kachikwegamba kwegamba olumunzo za kisinzira ne ku mwana tetuyinza gamba nti nno buli omu ebintu abikwasaganya
kiki n'essomero lyennyini ensomesa yaali okubanga lwa ensomesa amasomero agamu nga gali mabeganye ebintu basomesanga nga amasomero amalala gaabivaako dda
kati no mukyala Elizabeth bayogedde ku primary n'ogera ku secondary abaana bammwe abalina ebitone abagenda okuba nga beegatta ku university mubayamba mutya
oyo balinye ekibuuzo ekyo tubayamba n'omutima gumu kubanga twagala abaana buli omu kinnoomu ne bobanga ebyokusoma toli very strong mu ebyo naye nga olina ekitone tugambe ekyokuzanya volleyball kakati wabeerayo training nga somero li tusoma okuva ku saawa bbiri mpaka saawa mwenda okusoma nga kuggwa kakati wakati wa saawa mwenda olumu ne saawa kumi n'emu wabira wo training
mpulira
kati omwana na ingira mwecho chaya galo kora kanko yecho ukulazi
wakatemba wamu
no wakatemba na ye no wakatemba kuwa urumutu vera yone production tuwari yone production gu national theater
hey.
So nebio na vyo mkuyimba ebya katemba ebya mizanyo urumutu kwa la nebio kuruka
ebyemikono
kati kwegamba tugezaako okulaba nti nno omwana omuggulirawo oluggi n'asobola okuba nti nno kino nsobola kikwasaganya na kino nsobola kikwasaganya wano bwe bunafu bwange wano we wali amaanyi gange kati kankolawo
namwe wali amaanyi g'omwana gumusinga okupika
oyagala omwana omugyeyo waliwo omwana omukamba wayo example waliwo omwana omu yali nga yeetya nga yeetya nga agamba banange simanyi spelling sibisobola ebintu nze ebigambo siri spelling bulungi naye na lumu namubuuza naye kiki ddala kyoyagala okukola nga ayagala nnyo basketball ha ne mugamba kaakati bamugenda okubeera ba Michael Jordan ba Uganda zanya basketball oyo bw'oli gaggawala olimpa sentence n'entuula ekintu ekyo kyamugyayo omwana naafuna emirembe naafuna obuvumu naavayo naatandika okukola ebintu byali tayagala kukola lulinga yeetya kale
nyonyola ne ku nkola yeri gye wangambye eya BTech
kati BTech mu full kiri Business and Technology Education Council kakati abaana abamu ayinza obutakola A level naakola BTech naye gundi yayo yemunga A level kujjako nti wano temukola bibuuzo
yenkanankana
naye totuula bibuuzo nti mutudde mu hall mwine saawa satu okuwandiika kyemuwandiise ebyabwe byakwekenneenya mu mpola continuous assessment continuous assessment no tandika okusoma eriyo BTech sport eriyo BTech hospitality eriyo BTech creative media eriyo BTech art n'endala naye tukola kuba tetusobola kuwa zonna tulina BTech sport tulina BTech art tulina BTech creative media ne BTech hospitality ne BTech IT
nsonga za kusoma
kusomeranga wabanga okubala kuganya oluzungu ne lugana naye nga atomanyi omupiira football kati ate omusomesa n'akumalamu amaanyi tomupiira nti eno obuzungu bwe lugana oba okubala ne kugana n'akumalamu n'amaanyi
kati onoolagawa naye nga ate eriyo BTech sport nga bwe ngambye ebintu byakwekenneenya kola mwina assignment si oba olinako omusomesa atambula naawe ebintu bwe bityo ennaku zino eriyo ekintu ekitusoomooza kyebayita AI nteeka muli kompyuta n'empandiikira nze n'enzija ate n'enkuwa balinamu enkola ey'okusobola okusunsulamu ne bamanya nti tigabadde bigambo byo
obukugu obwo omusobola okumanya nti ono omwana si yeeyiriza eno AI
naye nga okutwaliza awamu abaana baffe abakoze BTech baabye nga bavuddeyo
kati ne tekinologi wa AI naye mbayigiriza naye
owaye abakola IT beba bansinga okumanya ekyo naye nga kwegamba tumanyi nti nno bikozesebwa era tubagamba nti nno tetuganye kubanga omutimbagano weeguli twetaaga okugukozesa naye mutubukozese n'obuvunaanyizibwa
okugyako ng'olina akatereka tuwe ku ndagiriro otubuulire n'essimu kubasobola abazadde kubasobola okufuna ebisingako okukwata ku ssomero lino erya Rainbow International School
kakati essimu zaffe kansoke kangende mpola mpola sijja kuzidduka
twala obudde
0758 0325 01 kanjiddemu 0758 0325 01 bw'okuba essimu eyo omukyala ajja kugikuddamu bulungi nnyo akubuulire ebikwata ku ssomero
omukyala agikwata
omukyala bamwita Lydia
tebate kwa kwa madamu
kwa madamu lidia
kati kwa uliza kwa kwa mwenso kwa mwenso kwa mdigiti ya mwenso kwa msaja ajukute
kwa mwenye ukulisha kwa
mwenye wako zeso kwa
mwenye mama okunja kongo inaya katalikika
mbadu nja kala kupagamba first of all ti mwebalo kuweleza
amina
ateno utuwa omukisa guno omu ogela kusumela ulia firino era bobo olio muzadi onoonya jono otwala omwana wo tomala gagamba ndi wali wesomero kantwale soka wetegeze soka wetegeze basomesachi batambula batya abana babafaako bwemba mututte wano mumase ya abana alagawa novanga nawe ekintu ky'omwana wo ekyokusoma okyenyumiriza mu ate nawe okiyingira mu tomuweleza bweleza ku somero nawe oba nga
Ochi, international schools are those brands. Evan is dropping out.